umhlaba wase Afrika ndiyingcaciso ingcaciso yobuhle ibhongo novuyo lwabazali bam ndifanelwe luthando ndifanelwe luvuyo ndifanelwe kuphathwa kahle
Another Gbedu from NigerPickup.com.